mwe nabali muravu shuwa mansega wa yeranko myewo batangaze boba muravu towulira newe bakugamba ntyo muyayo yo mukwabuzi ngoli muravu newe ribalibi byonna babikugamba ng'olowooza tebakwagaliza bwe bakumenya omutima ng'ate owoloma ng'otandika okugamba mbumanya mukama simanyi kye namukola bwe mundeke ŋŋendeze mpumuleko nange koye nnyo ng'ateera nteekeddwa okudda ate nkya nze kati ali wano bammenya nnyo omutima n'enkoowa nafunako musoga olinga mwenzi ate omunyankole nga mukyafu nnyo awo n'ensoberwa bwe nafuna omuganda ng'ate mubbi nnyo ate omunyolo nga kalogo akawala kali bwe nafuna omutoolo nga yeerabira nnyo leero asula wange nkya watta omu mbutabijjukira kati awo n'ensalawo neeyombekere nze gwe mulaba wano ndisinga yagala yatwala gwee mundeke ŋŋendeze mpumuleko nange nkoye nnyo ng'ateera nteekeddwa okudda ate nkya mubeere bulungi mbalekedda mina nabuule abakwatemu.